labda mimi nisafiria mali mbwata na mivuto sijui, au Mola amenikutanisha na mama wa wanangu sijui, mana moyo ameugaragaza ameufanya nini sijui. Cheke chungu sifui, mambo poa, sasa nitaoa, salamu zende kwa mama mwanae nimekuwa. Mambo poa, washikaji naoa, ule utoto makuzi basi wanangu tumekuwa. Sikuizi tunakwenda ki gentleman, gentleman. Kama kweli unakapo mposti mwezako, oma baby la 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 la, nafanya chochote lini kuono kifulai. No excuse ni no bye bye, usije sema bye bye,
usije sema bye bye.
Hakinune yes na mbembeleza, cause my joy, nampa muda wangu na msikiliza. It's my joy, she's my best friend, she's my only one, African girl number one. Yupona gentleman, mambo poa, sasa nitaoa, salamu zende kwa mama mwanae nimekuwa. Mambo poa, washikaji naoa, ule utoto makuzi basi wanangu tumekuwa. Sikuizi tunakwenda ki
gentleman.
Kama kweli unakapo mposti mwezako,